2 Akorinto 4.
Mulungu mwachifundo chake adatipatsa ntchitoyi. Nchifukwa chake sititaya mtima. Takaniratu njira zonse zochiritsa manyazi zimene anthu amatsata mobisika. Sitichita kanthu monyenga kapena kupotoza mawu a Mulungu. Koma pakulankhula zoona poyera pamaso pa Mulungu. Tifuna kuti anthu onse ativomereze mmitima mwawo. Koma ngakhale uthenga wabwino umene timalalika uli wophimbika. Ngophimbika kwa okhawo amene akutayika. Iwo wansakhulupirira, popeza kuti Satana amene ali Mulungu wa dziko lapansi, adachiritsa khungu maganizo awo, kuopa kuti angaone kubala kwa uthenga wabwino. Kubalako kumaonetsa ulemerero wa Kristu, ndipo mwa iyeyu Mulungu mwini amaoneka. Motelo polalika sitidzalalika tokha, koma timalalika Yesu Kristu, kuti ndiye Ambuye. Ife ndife atumiki anu chabe chifukwa cha Yesuyo. Paja ndi Mulungu amene adati, kubala kuunike kuchokera mu mdima. Mulungu yemweyo ndiye adati unikilanso mitima mwathu, kuti anthu adziwe ulemerero wa Mulungu umene ukubala pa nkhope ya Kristu. Koma ife ndife mbiya zadoti chabe zosungiramo chumachi, kuti padziwike kuti mphamvu zazikulu zoterezi ndi za Mulungu, osati zathu ayi.
Tikuona masautso a mtundu uliwonse, koma osapsinjidwa. Tikuthedwa nzeru, koma osataya mtima. Adana akutizunza, koma sitisowa otithandiza. Akutigwetsa pansi, koma sitikugonja. Nthawi zonse tikuyenda nayo imfa ya Yesu mthupi mwathu, kuti moyo wake uonekenso mthupi mwathu.
Pakuti nthawi zonse ngakhale tili ndi moyo, tikuperekedwa kuimfa chifukwa cha Yesu, kuti moyo wake uonekenso matupi athu amene amafa. Motero ife timaperekedwa kuimfa, koma chimenechi chimakupatsani moyo. Malembo akuti, ndidakhulupirira, chifukwa chake ndidalankhula. Tsono popeza kuti ife tili ndi mtima omwewo wokhulupirira, ifeso timalankhula. Pakuti tikudziwa kuti Mulungu amene adaukitsa Ambuye Yesu kwa akufa, adzatiukitsa ifenso pamodzi ndi Yesu, nadzatifikitsa pamodzi nanu pamaso pake. Cholinga cha zonsezi nchakuti inu mupindule, ndipo kuti monga momwe anthu olandira madalitso a Mulungu ankunka nachulukira chulukira, momwe monso othokoza Mulungu achulukire chulukire ndi kumchitira ulemu.
Nchifukwa chake sititaya mtima. Ngakhale thupi lathu likunka lifokera-fokera, komabe mumtima tikulandira mphamvu yatsopano tsiku ndi tsiku. Masautso athu ndi opepuka, anthawi yochepa, komabe akutitengera ulemerero umene uli waukulu kopambana, ndiponso wamuyaya. Mitima yathu sili pa zinthu zooneka, koma pa zinthu zosaoneka. Paja zooneka nzosakhalitsa, koma zosaoneka ndiye zamuyaya.